It's a sunny love. Sunny love. It's a sunny love. Sunny love.
I am done, nanga ida kudak. Kana kwea kwa ijunga kweli pakatak. Amera kacha mita peki sa wako pa. Weku karidini Kudiparka nyo ape kupintini Kende ken mapire tekni anagen Aso mi sing say Girl my sweet lady yo sweet like mirinda For your love baby girl I won't surrender Ame tunangon to ameri anikenda Pima peri keta tingu kwa ditenda Pima peri keta tingu kwa ditenda My girl You the story na
nyankuda
It's a sunny love. Sunny love.
Mapenzi wangu unaenda. Wanawezi kuridi kutoka ulienda. Moyo wangu inakweza. Sijue kama wezi kukuona tena. Tafazali na kuomba. Unisikie maliyu wangu.
Yamu mioro koto doki oretu. Karange yungo marushido. Kani pepiri chunya na ngupidu Rene na olungo kial kugoyo simu
Nyankuda
Kene ni kwa lumana Kwa na kwa la kana kweli penjunga
Baby
Kene ni kwa lumana Kana kweli baby penjunga
Nyankuda
Kene ni kwa lumana Kwa la kwa la kana kweli penjunga
Baby
Kene ni kwa lumana Kana kweli baby penjunga
It's a sunny love It's a sunny love. Sunny love.
Yasin Ramsey, Jaja Luanga, promote the bender, Adebayo, Faruk.